I'm off with your bone this one, no, eh. Oh yeah. Mama sita mi amore, umeniroga, you're the one for me. I wanna love ya, saki wani pore. Yeni popote ntaku ganda mio, baby. Wana kiboko ya mashore, wana kucheki tu ulivo faini. You're better than them, wanga wakukome. You're my number one melanin chick, baby. Asimtoto katikona, unanipato unakahoma.
Unakahoma.
Asucheki ulivonona, kaleka ugonja minapona.
Minapona.
Asimtoto katikona, unanipato unakahoma.
Nakahoma.
Asucheki ulivonona, kaleka ugonja minapona.
Minapona.
Unazitoga, baka mati ya na wadundoka. Oh yeah yeah. Unazitoga, unavotamba tamba kama nyoka. Oh yeah yeah. Unazitoga, baka mati ya na wadundoka. Oh yeah yeah. Unazitoga, unavotamba tamba kama nyoka. Asene girl them skillet, you know what I mean. Mina kirugia tu kifo cha mende. Asiyo bam bam bila linagata jembe. Nishaweka game ni korete. Yani steam kama umenileva tungi. Weni bora kweli weni kungwe. Shika bench mama mini shike shungi. Unachaka chua kakichungi, yeah.
Asimboto
katikona, unanipatu unakahoma.
Unakahoma.
Asucheki ulivonona, kaleka ugonja minapona.
Minapona.
Asimboto katikona, unanipatu unakahoma.
Nakahoma.
Asucheki ulivonona, kaleka ugonja minapona.
Minapona.
Unazitoga, baka mati ya na wadundoka. Oh yeah yeah. Unazitoga, unavotamba tamba kama nyoka. Oh yeah yeah. Unazitoga, baka mati ya na wadundoka. Oh yeah yeah. Unazitoga, unavotamba tamba kama nyoka. Turn around all eyes on me tonight. Baby move your body for me tonight. Nipime mizani tonight. Kisha tukisha mada tunago. You are me tonight. Baby move your body for me tonight. Nipime mizani tonight. Kisha tukisha mada tunago. Unazitoga, baka mati ya na wadundoka. Oh yeah yeah. Unazitoga, unavotamba tamba kama nyoka. Oh yeah yeah. Unazitoga, baka mati ya na wadundoka. Oh yeah yeah. Unazitoga, unavotamba tamba kama nyoka.
Thank you.